be with you, my friend. Amani Irekwenu, until we meet again. Kikoro may joy fill your heart. No longer, it's time for a new start. Wakati wa amani, may peace be with you, my friend. Amani iwe kwenu, until we meet again. Imani be faithful and true, keep booty, take pride in what you do. Wakati wa amani, rafiki angu, my friend. Wakati wa amani, wakati wa amani, wakati wa amani, wakati wa amani. My friend, always oh, may strength be with you. Amini, believe in what you do. Wakati wa amani, rafiki angu, my friend.
Wakati wa amani. Wakati wa amani,
a time of peace.